Sanibona kusihlwa bangani. Futhi kwangathi inkosi nganibusisa kakhulu. Futhi ngiyabonga mfowethu Neville ngalokho kuphawula okunomusa. Ngijabula kakhulu ukubuyela eTabernakele kulo busuku enkonzweni yenkosi yethu ebusisiweyo nokubona abangane bethu bephumile kulo busuku ukuyikhonza kanye nathi. Kuyinhlanhla enhle ngempela ukuphinda sihlangane ngapha ukufika kwenkosi. Emva kokuba sibona sizwe baningi bemuka ukungazelelwe ngokushesha kangaka, siyamangala nje isikhathi nesikhathi ubani olandelayo. Uma akukho okungasehlukanisa nothando lukaNkulunkulu olukuKristu, akukho ngisho nakufa nalutho olukhona noma nalutho oluzayo kumbe nayimaphi amandla okungasehlukanisa nothando lukaNkulunkulu olukuKristu Jesu. Nokwazi lokhu ukuthi emva kokuba leli dokodo selidiliziwe sinalo eselivele lilindile, elingalungisiwe, elingaxazululiwe, futhi siphumule phezu kwalelo themba elibusisiweyo elinenkazimulo kakhulu. Ngangikhuluma kunkosikazi wami nonkosikazi uthi nabo nje ngiyabuya. Ngangithi awu, kubukeka nje sengathi uhambo emva kohambo nendawo emva kwendawo, kodwa nokho kuba kuhle kakhulu. Futhi ngisazi ukuthi siza ekusondeleni ukuba seduze kokufika kwenkosi. Ngathi awu, ngikhuluma nomfana wami sehla ngomgwaqo ngolunye usuku sivela e-Sioux Falls eningizimu Dakota. Ngase ngithi uyazi ikhali indawo eyisimangaliso, sasibuyela emuva siqonde ekhaya. Ngathi siyalithanda leli izwe, leli yikhaya lethu. Singahle singacabanga ukuthi yilo, kodwa liyilo, sazalelwa leli khaya. Leli uNkulunkulu wasibeka lapha. Sasingenandlela yokuziletha thina lapha. Ngisho nobaba wethu nomama babengenandlela, lokho kwakufanele kube sezandleni zikaNkulunkulu. Abantu abaningi baganene, abanaye neze umntwana. Kodwa uNkulunkulu wabona kanjalo ukuthi sasizokuza kulo mhlaba. Bese kuthi-ke uma sifika siqala ukukhula futhi sakhiwe sibe umzimba ngama-atom nezinkanyiso, kanjalo njalo lapho uqala ukubumbeka emhlabeni. Bese kuthi-ke emva kokuba sesithole unyaka othize yase iyeka ukukhula, silokhu siyenezelela kithi kodwa iyemuka, ukufa sekungenile. Bese kuthi-ke uma leli dokodo lasemhlabeni lidilizwa, sinalo elilodwa laphaya elilindile. Niyabo, singena kulelo siyokwazana. Asikwazi ukuphawulana, asinamuzwa walokho kuzwa. Asikwazi, ngeke ngakuchawula ngithi sawubona mfowethu, ngoba ungeke waba nalolo hlobo lwesandla. Kodwa nokho asikho emzimbeni wenyama, njengoba sinjalo manje sisesemzimbeni wasezulwini. Bese kuthi-ke uma lona futhi bengicabanga ukuthi ezansi eGibhithe ukuthi ngenkathi uJosefa eshiya isikhumbuzo kubantwana bakwa-Israyeli amathambo akhe ukuthi ngolunye usuku babephuma, futhi labo bephuma babezohamba namathambo akhe bakhuphukele ezweni lesithembiso. Futhi wonke umHebheru owayefisa ukubuyela ezweni lendabuko, ngakho akunendaba ukuthi wayephathwa kahle kanjani, nokho kulangazelela kwakhe kwakungukubuyela ezweni lendabuko. Futhi ngaso sonke isikhathi abedlula ngaso futhi babona lawo mathambo, babazi ukuthi ngolunye usuku babezobuyela ezweni lendabuko. Siselapha silindele ukuwela kule ndawo, sibona ithuna elingenalutho ngaphesheya ngaleya eJerusalema lisazisa ukuthi kukhona into eyenzeka. Kuthi-ke uma sisithatha lowo okhazimulisiwe, hhayi okhazimulisiwe kodwa umzimba wasezulwini, bese sihambahamba emazweni enkazimulo sinoKristu, sibukana, sikhulumisana, siyakwazi ukukhuluma. Imiphefumulo ephansi kwe-altare imemeza koze kube nini na? Kuthi-ke ukuyoba isikhumbuzo lapho ukuthi siza emhlabeni futhi kuba sidle futhi siphuze futhi silale. Lapho uyoba khona yena ehlezi lapho esihlalweni sobukhosi emzimbeni wenyama. Amen. Ngolunye usuku uyovuka kulowo mzimba wenyama, futhi lapho esebuya le mizimba iyokwembatha ukukhazimula. Kona-ke siyoba njengaye futhi siyophila kuze kube phakade kulowo mzimba enjepho inamsebenzi muni pho enye into nani yabo sekuvele kuxazululiwe lokho nje yi Celani khona lapho nje kuhle kwehange futhi nidedele lokhu amathemba ami alakhelwe indawo engaphansi kwasegazini likaJesu nokulunga lapho macala onke umphefumulo wami udeda indlela khona uyithemba lami nokuhlala uKristu kwaba nguye wakwenza kwenzeka hayi bandla lami kumbe hayi ihlelo lami hayi abangane bami kodwa uKristu Yonke minye imihlabathi isihlabathi esibishayo wonke umunye umhlabathi akumangalisi uEdi Peronet babecabanga ukuthi wayehlanya futhi ngalolo suku ehlezi phakathi lapho njengesigqila kubantu umongcwele wafenyelela futhi wathatha ipeni wase uqala ukubhala lelo culo elimangalisayo eliyoculwa enkonzweni ephakeme yokugcotshwa kwenkosi yamakhosi bayede onke amandla egama likaJesu Umbiko mangalisayo ovela enhla enyakatho manje sasine lobufundisi hayi elobufundisi kodwa elokudla wasekuseni lo somabhizinisi abangamaKristu enhla eMinneapolis nokudla kwasekuseni okukhulu kunakho konke esesake saba nakho kosomabhizinisi kwaphuma izinkulungwane ezimbili Inkosi yasipha umlayezo futhi ngalokho kusa ekubizelweni altare osomabhizinisi abangamashumi amahlanu beza kuKristu futhi wazalwa ngokusha ngalokho kusa enkonzweni. Oh lokho nje kwayixhuxhumisa nje inhliziyo yami osomabhizinisi engena. Izinkonzo ezimangalisayo ndawo zonke inkosi ayidunyiswe nayo yonke inkazimulo ibe kuyo. Futhi manje nginenothi elincane lapha elithe ngiyoba nini eIndianapolis na ngoJune zishumi nanye kuze kuyoba ziyishumi nanhlanu ngiyoba seKettle Tabernacle eIndianapolis eIndiana ngoJune ziyishumi nanye ze ziyoba yishumi nanhlanu ihlala abantu abayizinkulungwane eziyishumi nanye Emva kwakusasa sizosuka siye eShreveport eLouisiana nokuba lapho iveki lonke eShreveport eLouisiana bese kuthi ke sisuka siye eShreveport bese siya eHouston eTexas futhi siyoba lapho izinsuku ezimbili okuyoba ngumsombuluko nolwesibili bese kuthi ke ziyishumi nesithupha siqala eMexico endala edolobheni laseMexico iMexico endala Umnumzana Akanbright usanda kungibiza nje futhi bagcina inkundla enkulu yomdlalo wenkunzi lapho enendawo yokuhlala izinkulungwane ezingamashumi esithupha kodwa kukhona amabandla angamakhulu amane anokubambisana asevele asayinile sibheke ikhulu lenkulungwane emhlanganweni futhi kungokuqala ukuba lokhu sinento esingayidumisela uNkulunkulu ukuqala emlandweni waseMexico ukuba uhulumeni aze emukele iProtestane lingene futhi asinikele indawo ukuba size ukuqala emlandweni waseMexico amaProtestane ake emukelwa khona Nalowo Jenene Valdivia uJenene wempi yaseMexico besanda kuzalwa ngokusha futhi wemukela umoya ongcwele nabo umnene bakhe kumbuso waseMexico usinika amalungelo akwaholmeni ukuba singene ngokuvikelwa abombutho nokuthi singene inkundla enkulu yomdlalo wenkunzi leyo into enkulu kunazo zonke eMexico ihlalisa izinkulungwane ezingamashumi esithupha macala onke kanje ngaphandle kwekamelo lapho abenza khona ukulwa niyazi phakathi lapho futhi sinalo okubusuku obuyishumi ngqo manje ngaphandle kokuthikamezeka ngokuqonda ngqo bonke busuku obuyishumi ngikhulekeleni Ngizwa nje ingizwa umsindo wemvula enkulukazi ezansi lapho njenge abantu baseMexico baphansi nje amakholo azithobile futhi uma bake beneliseka bangamakatolika futhi uma bake beneliseka ukuthi iqiniso liqiniso konake lokho kubaxazululela bonke Manje ke ngishesha ngibuye ngo eMexico endala ngibuyele lapha eshe zingamashumi amathathu namhlanje ulunye lelo iphasike ekuseni eTabernacle lapha okwenkonzo yokuphuma kwelanga nenkonzo yokuphilisa ukuba ililandele nenkonzo yobhaphathizo ngalowo busuku eTabernacle futhi ningabatshela abangane benu manje ukuba balethe bonke abagulayo babo nabahluphekile okwenkonzo yephasika. Inkonzo yokuphuma kwelanga kusesekuseni ngalokho kusa. Manje-ke ukulandela lokho kwenyukele kweleshumi ngqo isikhathi esijwayelekile sikasonto sikole ligamenxe elisishiyagalolunye inkonzo yangesonto ejwayelekile. Nonke nikulane kuyo usonto sikole nenkonzo yokuphilisa ukulandela leyo inkonzo yokuphilisa ejwayelekile njengoba sinayo emikhankasweni. Futhi ngakho manje-ke idolobha lase-Mexico kuzoba ngokokuqala ukuba lo mbono omusha inkosi engitshele wona uzosebenza ngaleso sikhathi. Ngakho sizokuzama futhi inkosi ithanda khona lapha ekuseni ngesonto ngephasika sisebenzisa lamakamelo amabili lapha niyabo. Ngakho sibheke isikhathi esikhulu lapha ekuseni ngephasika. Nokufakazi ukuthi iNkosi uJesu uvukile kwabafileyo uyaphila, yebo mnumzane. Ukuthi selokhu evukile selokhu kwaba yilelo Phasika lokuqala futhi ulapha nathi ngisho namanje. Futhi njengethemba ukuthi iNkosi izosipha ukuthululelwa okukhulu kwezibusiso zalokho kusa. Bese-ke siyahamba ukusuka lapha-ke siya eChicago ziyishumi nanye zintathu kuya ziyishumi nanye. Futhi sisuka ngomsombuluko siqale lapho ngolwesibili futhi siqale size siyoqeda iqabo kumhla zintathu kuze kube ziyisishiyagalombili. Bese kuthi-ke mhla ziyishumi nanye siqala eCharlotte Cabo eColumbia enyakatho Carolina. Bese-ke kuba seSpindale enyakatho Carolina. Bese-ke ukusuka lapho siye eCharlotte eningizimu Carolina. Bese-ke kuba se-Anchorage e-Alaska ukusuka lapho senyuke siyongena e-Anchorage e-Alaska. Bese siyabuya futhi nginganqumile kodwa mhlawumbe ngaleso sikhathi ithende liyobe selilungele ukuba libe semgwaqeni. Oh, ngivele nje niyazi ukuthi ngifuna ukwenzani na? Nizokukhulekela lokhu kanye nami na? Bukani, ngifuna ngaphambi kokuba kube isikhathi eside kakhulu inkosi ithanda ukubeka lelo thende khona lapha kuleli dolobha lase-Fall futhi ngihlale lapho okumhlangano wamaviki amane noma ayisithupha nje ngihlale khona lapha kuze kuphele impi. Futhi nina nikhulekele lokho manje futhi ngizothanda nje ukukunda amathelisa lapha phakathi kweJeffersonville neNew Albany ndawo futhi nje lingenise cishe indawo yokuhlalisa abayizinkulungwane eziyisikhombisa noma eziyishiyagalombili kulo. Khona-ke singanezelela ngaphezulu lapho izinsuku ziqhubeka futhi nje sihlale khona lapha kuze kuzinze. Amen. Bese kuthi-ke manje-ke ngicabanga ukuthi-ke mhla ziyishumi nanye kuya ziyishumi nanhlanu kuJuni eKettle Tabernacle e-Indianapolis. Bese kuthi-ke ziyishumi nesikhombisa ngiyakholwa zize zibe ngamashumi amabili nanye kuJuni useMinneapolis e-Stadium sebhola lezinyawo phandle lapho sihlalisa abantu abayizinkulungwane ezingamashumi amabili nesikhombisa. Leyo ingunguthela yomhlaba yosomabhizinisi abangamaKristu sikhuluma futhi sinomkhuleko wabagulayo ubusuku ngabunye. Futhi manje ikhulekeleni lena kwenzeni futhi nikhuleke kanzima. Ngiyezwa nje ukuthi asinaso isikhathi esiningi manje futhi ngiyakubikezela angisho ukuthi lokhu yinkosi ikhuluma lokhu manje ngiyabikezela ukuthi kulonyaka iMelika izokwemukela uKristu noma yenqabe uKristu niyabo. Ngikholwa ukuthi lena kuzoba indawo lapho ufike ujiwe khona iMelika ezongena kuyo. Sizoba nemvuselelo ngalolu suku noma ngeke sibe nemvuselelo futhi ngikholwa ukuthi yilonyaka iMelika ezokwenza ngawo isinqumo sayo. Futhi ngethemba ukuthi bazophumelela futhi sizoba nemvuselelo enkulu ezoshanela nje. Sinokuningi kakhulu ukushumayela nobuningi buvangeli kodwa sidinga imvuselela, sidinga imvuselelo yangempela yilokho sikudingayo. Inkosi nibusise. Ngiyajabula ukubona umfowethu Graham lapho futhi ngikholwa ukuthi umfowethu Smith ohlezi phambi kwakhe ngqo umfowethu Smith ovela kwi-Church of God. Futhi kukhona abefundisi abaningana phakathi lapha ngineqiniso futhi siyanemukela nonke bazalwane ngamunye ngamunye nezihambi emasangweni akithi onke amalunga siyanithanda nje. Manje ngalezi zimemezelo ngokwahlukene futhi ngiqonda ukuthi kulobusuku ubusuku besidlo ngenkonzo yesidlo futhi simkhulekele kanzima umfowethu Neville obambe inqaba yesakhiwo lapha eTabernakele enza umsebenzi omkhulu nangabo bonke abangcwele ndawo zonke. Oh isikhathi esidinga kanjepho, isikhathi esidinga kanjepho. Ngiyakuzwa kusukela eZansi Afrika nobizo olungaka lweAfrika. Nomfowethu Agan Bright ubengitshela nje ocingweni esikhashaneni esedlule ukuthi inkosi yakwamanye alawo mazwe ezansi phakathi lapho ngiyakhohlwa nje ukuthi kwakukuphi. Ngikholwa ukuthi enhla lapha eSweden, eSwitzerland ngizolithola emzuzwini, eDenmark ibhale incwadi eyispesheli ukwenza lena kube yinkathi yonyaka yokuza lapho ngalesi sikhathi. E-Afrika naseNdiya izindawo eziningi ezehlukene lapho iziqhingi zaseHawaii zangena ngolunye usuku lokho kuphindwe kashumi ngqo bebize ivuselele. Osomabhizinisi abangamaKristu ufuna ukuphuma aye lapho futhi nje bandize phezu kwayo benze uhlelo bahlelele umkhandlu wabakhulu besonto futhi ngikhulume kubo ngalokho kusa bese-ke ngiqala imvuselelo eHawaii. Ngakho umhlaba wonke usube isifunda somfundisi sakithi, niyabo umhlaba wonke futhi thina siyizinceku zakhe. Ngakho nje asikhumbule bangane ukuthi lobu kungahle kube ubusuku bokugcina, lona kungahle kube unyaka wokugcina, noma kungahle kube isizukulwane sokugcina, niyabo asazi. Kodwa empeleni sazi lokhu okuyiqiniso ukuthi abaphilayo bazokufa. Umiselo ukuba umuntu afe kube kanye futhi emva kwalokho ngokwahlulela. Futhi uma bekhona lapha kulobusuku ongakakulungeli ukuhlangabezana nalokho futhi engenalo leli themba elibusisiweyo kwangathi lobu kungaba ubusuku ozonqumela ngabo inkosi uJesu kube kanye juqu okwephakade. Manje singake sikhuleke. Baba wethu wasezulwini sifuna ukubonga ngakho impela okuvela ezinjulweni zezinhliziyo zethu. Sazi ukuthi silinde lapha asixakekile enhlobo. Akunandaba ukuthi mangaki amabhomu ama-atomu abawenzayo nokuthi bangaki abantu bomsebenzi kahulumeni ababakhiphayo ukuqapha izindiza, izwe linovalo futhi linokuqhaqhazela. Siphumule phezu kwaleli themba elibusisiweyo esinalo. Sethembele emsebenzini osuqediwe kaNkulunkulu eCalvary ngoKristu. Sazi lokhu ukuthi emva kokuba leli dokotho lasemhlabeni selingasekho, sinalo eselivele lilindile ngaleya. Elikhazimula kakhulu kude kakhulu lapho kungekho khona buhlungu noma ukuhlupheka okugula. Akukho kuguga okuyoke kulishaye, azikho neze izinwele ezimpunga, awukho neze umbimbi, kodwa siyoba basha lapho kuze kube phakade. IBhayibheli libusisiwe elingeke laxoxa lutho kuphela, iqiniso lisinike lesiqiniseko esibusisiweyo. Nomoya ongcwele futhi ungufakazi ufakaza okufanayo. Izinhliziyo zethu ziyakulangazelela lokho. Futhi siyazi iBhayibheli lisitshela kanjalo elizwi kaNkulunkulu, izimbewu okufanele zitshalwe phezu kwalomhlabathi ovundileyo ukusenza siphumule kuleli themba. Nkulu, ngikhulekela ukuthi uzothinta wonke umuntu kulobusuku ongaphandle kwaKristu bese ubaletha kulokhu okusondele ukuhamba okumangalisayo. Philisa abagulayo abahlezi lapha kulo busuku Nkosi, akungabazeki kulaba bantu abaningi, ufanele kube khona ukugula phakathi kwethu. Futhi sikhulekela ukuthi uzobaphilisa bonke. Manje woza ezwini Baba, thatha izwi eliyintambo yokuphila umsuka Nkosi zayo yonke impucuko. Kulekela ukuthi umoya ongcwele uzothatha izwi ngalinye bese ulinika inhliziyo njengoba nje sinokudinga. Kwangathi singahlanganyela sibunganyele izwi ngokuba sikucela egameni likaJesu. Amen. Okokufunda okuncane kwemibhalo kulobusuku okwendikimba encane nje ukuzama ukuzingela ingqikithi yendaba futhi ngokushesha siqonde ezweni ukuze sikwazi ukuba nesidlo. Kusasa kungumsombuluko, ngiyazi asithandi ukucabanga ngalezo zinto zokuba sibuyele emsebenzini, kodwa sifanele sibhekane nalokho. futhi izikhathi eziningi niyazi kodwa empeleni lokho kufaneleke kakhulu kunemisebenzi yethu nakho konke okunye niyabo ngoba umsebenzi wakho uyophelelwa amandla ngolunye usuku futhi wena uyophelelwa amandla kanye nawo kodwa uma unokuphila okuphakade usoze waba nokuphela kuphakade kuphila njalo okungapheliyo ucabange nje ukuphila okungapheliyo akunasiphelo lapho isikhathi esiminyakanyaka sedlule wena uyobe usalokhu ukhona lapho izigidi zeminyaka ziphenduphenduka siyobe sisalokhu sikhona ngakho okwezinsuku ezimbalwa nje lapha emhlabeni imisebenzi ayisho lutho kangako ukusisiza nje sisahamba sithenge ukudla kwethu okuncane kanjalo njalo sidle okufanele sibe nakho manje ngoba seKorinte bokuqala isahluko seshumi siqale ngevesi leshumi nambili
Therefore let him that thinketh he stand.
Ngalokho ke osuka ethi umi akaqaphele angawi. Anifikelwanga ukulingwa okungengokwabanye.
But God is faithful.
Ngapha uNkulunkulu uthembekile onga othandayo ukuba ni ngaye kuvuma ukuba nelingwe ngokungaphezu kwamandla enu. Ngapha kanye nakho konke nokulingwa kwenu. Anenzele indlela yokuphepha size sibe namandla okukuthwala ivesi elihle kanje pho inkosi mayenezele izibuziso zayo kuloko ukwenza indlela kuze wayilokho engizothanda ukukhuluma ngakho kulobusuku ukwazi kwangathi ingenezele isibuziso sayo ezwini layo njengoba silalele manje ezwini Kungumbono wami ukuthi uma izwi elingumsuka okuyiyona nto ebambelelayo izikhathi eziningi ezinkonzweni zami zokuphilisa ngizama ukungisho noma emva kokuba othisha esevele edlulile kukho konke ngizama ukubuya futhi ngithathe izwi bese ngibeke isisekelo ebusukile bombhalo bedlule ngathola incwadi encane yokugceka okwakulungile indoda yangitshela yathi mfuthi Branham Usengumfana nje nokho yathi ngangishumayela ivangeli ungakazalo yayisithi yonke iminyaka yami engamashumi amane nane kodwa nokho yayimuthisha wenye iBhayibheli isikole yathi kodwa indoda leyo yohlobo lwakho efundisa abantu kodwa nokho wenze kuPaula owakwenza ngobunye ubusuku Yathi ngicabanga ukuthi kuyadivaza yathi wathi uDeveli wayengenamandla okuphilisa yathi mhlambe uma ke ngingahle ngikutshele ukuthi uDeveli unawo amandla okuphilisa yathi manje ubuzongibuza kuba ubume ukhona ukuthi ngazi kanjani yathi ngizokutshela yathi tholobheni lakithi kukhona wesifazane owakhe lapho onomoya okabi futhi abantu uza kuye ukuba bazophilisa ukuthi uyaye adonse unwele ekhanda labo bese ephapa igazi emithanjeni yabo bese lisongela kulolu unwele ehlele emfuleni bese ephosa lento ehlombe lakhe bese engabheki emuva uma ebheka emuva yathi khona ke isifo sisala naye umuntu kodwa ufanele aluphose emfuleni kube sengathi kwakungokukhohlwa bese esuka ehamba yayisithi amapercent angamashumi ayisithupha abantu esasilokhu sibabala baphilisa yathi manje mawudeveli engana ukuphilisa kuthiwani ke ngalokho na ngakho ngase ngimpendula ngathi mfowethu othandekayo unomusa ngakho konke ukuhlonipha okufanele eminyakeni yakho uyabo konke ukuhlonipha okufanele eminyakeni yakho yokufundisa kodwa ngizonitshela manje ukuthi uJesu Kristu washo ukuthi udeveli akanamandla okuphilisa futhi uma uJesu akusho lokho kwenele kimi wathi uMosathane emkhiphi uSathane konake umbuso wakhe wehlukene futhi unokuphela futhi angeke amkhipha uSathane konake kuzongibuza kungani laba bantu baphiliswa na kungani kusoya umuntu umthakathikazi wayengahlanganise lutho nakho akungaphezu kokuba nami ngingehlanganise lutho nakho kumbe noma yimuphi omunye umlisa ngabantu osondelayo becabanga ukuthi beza ngendlela ehlizekwe nguNkulunkulu ngokuphiliswa kwabo ngokukholwa kwabo komuntu ngamunye uNkulunkulu owenza ukuphilisa niyabo lokho ngokusondela abacabangayo akusumthakathikazi ngokuba akungaphezu kokuthi kungaba ngumuntu Ya. Ngakho ke ivangeli lingenza kuphela njengoba kuplaniwe noma lingafinyelela kuphela njengoba izwi likaNkulunkulu lifundiswa. Nabantu basekele ukukholwa kwabo phezu kwezwi laphakade likaNkulunkulu. Ukukholwa kuvela ngokuzwa, ukuzwa ngezwi. Dr. Adele lapha edolobheni umngane wami othandekayo wathi kimi ngolunye usuku wathi, Billy, awucabangi ukuthi uma abantu bebenokukholwa ukuba bathinte isihlahla lapha bebeyothola imiphumela efanayo na? Ngathi wawungaba kanjani ukukholwa kulokho na? Ukuba ubungaba nenani lokukholwa okulinganayo ukholwe ukuthi kwakuyindlela ehlinzekwe nguNkulunkulu kuwe kuba uthinte isihlahla futhi kwenzeke khona babengakwenza kodwa ubani onokukholwa esihlahleni na? Ngiyakukholwa kulokhu uNkulunkulu akushilo futhi nje ngithatha lokho. Ngakho ukukholwa akwakhelwe phezu kwesihlabathi esigudlukayo seminkondo yamadlingozi. Kodwa ukukholwa akwakhelwe phezu komgomo, izwi laphakade likaNkulunkulu, idwala leminyaka. Yini lapho ukukholwa kuthatha khona indawo yokuphumula kwakho okuqinile futhi akugudluki neze uma kwakhelwe khona lapho. Manje kwenza indlela angikholwa ukuthi uNkulunkulu wake waphatha i-office lakhe ngendlela emahlaphahlapha nje ngeke ngaphathelami ngeke waphathelakho uJesu akafanga eCalvary kuba athi nje awu manje mhlawumbe abantu bazongidabukela ngiza ngiyilokho ngiye emhlabeni bese ngithatha isimo somuntu futhi ngempela bazothola ukusindiswa mhlawumbe uma bebona ukuthi ngifa ngokudabukisayo kanjani. UNkulunkulu akakwenzanga lokho. UJesu wafela inhloso eyodwa nalokho kwakungukuba asindise labo uNkulunkulu azi ngaphambili ukuthi bayosindiswa kunjalo. UNkulunkulu wayazi ukuthi wayezoba khona umuntu osindiswayo futhi kwakufanele kube khona ukulungiselela noma indlela eyenzelwe bona ukuba basindise. Ukuba wayengekho insindiso yayingena kwenzeka. Ngakho uNkulunkulu azi ngaphambili ukuthi abantu bayosindiswa, azi ukuthi babe ngobani, wayefanele endlale ipulani phansi. Manje wena uzothi kimi mfowethu Branham, khona-ke uNkulunkulu wazi ncamashi ukuthi ubani oyosindiswa na ngokuyikho impela. Awu, lisholoni ukuthi akathandi ukuba kubhubhe namunye na? Akathandi. Akathandi ukuba kubhubhe namunye kodwa ukuba bonke beze ekuphendukeni. Kodwa kuze abe uNkulunkulu fanele azi ukuthi ubani wakwenza lokho. Kungenjalo wayengesuye uNkulunkulu. Isizathu ungumnini mandla, ungosezindaweni zonke, ungowazi konke, wazi zonke izinto ukuzo zonke izindawo futhi unamandla onke. Ngakho ukwazi ngaphambili kubuka emuva bese kuthi wakubona ngaphambili lokhu futhi wazi yingaleso sizathu wayekwazi ukusho ukuthi ukuphela kwakuyini kusukela eqaleni. Futhi ngakho-ke ngokwazi ukuthi zonke lezi zinsuku eziyisimangaliso esiphila kuzo manje nokuma nokufakaza nokubona izinto esizibonayo manje uNkulunkulu wadingeka enze ukukulungiselela. Ngobunye ubusuku ngamangala kakhulu owesifazane omncane ukhuphuka uya emsamo leyo ndawo enkulu engamadola izinkulungwane ezingamakhulu amathathu lapho futhi wayethe ukuzipenda kancane ebusweni bakhe wama lapho wayeseqala ukuthuthumela ngathi uyiluthela ngomoya ongcwele wathi yebo mnumzane. Ngase ngithi ulapha ukuba uzokhulekelwa futhi isizathu sokuba uhambe ngendlela oyiyo omabili amadolo ayephukile. Ngathi lokho kwabangelwa ingozi yemoto nemoto owawuyishayela eminyakeni emine edlule. Wathi iqiniso le. Ngathi dokotela wakho ungomncane umfo omfishane onempandla futhi ufaka izibuko. Wathi kunjalo. Ngase ngithi uyelapha ngenxa yokuthi phakathi emadolweni ithambo libe nexhwala futhi ngisho nenyama iyabola ngasethanjeni. Wathi kunjalo. Wayesethi ngabe lisekhona ithemba ngami na? Ngathi lokho kwenceke ekusondeleni kwakho enkosini uJesu. Ngathi wathi wangisiza na? Ngathi kabo mem. Akekho ngakusiza manje kodwa uzofanele uzisize wena ezithembisweni ezihlinzekwe nguNkulunkulu ngawe. Wayesethi manje ngiyakholwa ngenhliziyo yami yonke. Ngathi inkosi kuphilise dade ngu-isho kanje inkosi usuphilisiwe. Wathi mnumzane Branham kade ngingakwazi ukuguqa wathi iminyaka emine esakhala izinyembezi emi lapho ehlikihla izandla zakhe ngezithamela ezinkulu zabantu zikhala izinyembezi zimbhekisisa amaluthela ama-presbyterian ngase ngithi awehleli ngani i-altare besiguqa phansi na wathi angiguqe khona lapha engiphiliswe khona wayengakaze anyakaze ezinyathelweni zakhe kodwa wazi ukuthi wayephilisiwe kukhona okwenzekayo niyabo wakwazi kwakungekho kuqagela ngakho ngathi guqa phansi futhi okokuqala eminyakeni emine omabili amadolo ephukile futhi onke enamaqhubuqhubu yonke indawo enzeke yonke indawo amathambo endawonye lowo wesifazane njengowesifazane osemutsha waguqa ngamadolo akhe nezinyembezi zigeleza ezihlathini zakhe waphakamisela izandla zakhe kunkulunkulu ephilile wavele nje wasukuma khona lapho kalula kabi nje njengentombazane encane wasuka wathwabaza emsamo wakwini na uNkulunkulu wadingeka akwenzele indlela lokho manje wathumela odokotela kunjalo nodokotela abakahle futhi babenze konke abangakwenza kodwa uNkulunkulu wayaseyenzile indlela yilokho-ke niyabo emva kokuba udokotela esehlulekile ngendlela yakhe indlela kaNkulunkulu iphakeme kakhulu kunendlela yethu into emnandi kangaka pho manje ukucabanga kulo busuku ukuthi wena nami singeke asifune ukucabanga lokhu kodwa ngempela sasifuze izwe ngokwemvelo asithi njengezingulube futhi kulo busuku sesiphenduke saba ngabangcwele kukhona okwenziwe manje sasingenakuya ezulwini sinjengezingulube sasifanele siye ezulwini njengabangcwele ngakho ukulungiselela kwadingeka ukuthi kwenzelwe lokhu noNkulunkulu wakunikeza kahle kabi ethestamenteni elidala emuva encwadini kaNumeri cishe esahlukweni samashumi amabili futhi ngale ku-Exodus cishe kwesamashumi amathathu nesithupha mashumi amathathu nambili futhi sithola ukuthi ngosuku lokubuyisana uNkulunkulu emfanekisweni ukukhombisa kungakwenzeki ayezokwenza kokwangempela lapho efika okwabe kunguKristu umpristi omkhulu wayeyalwa ukuba athathe izimbuzi ezimbili izimbuzi ezincane bese ezingenisela ukubuyisana umnikelo nenkunzi yomndeni wakhe uqobo nabaningi benu bafundi lapha nabatadishi bebhayibheli niyazi nje ukuthi ukubuyisana kwakunjani kodwa-ke imbuzi eyodwa kwakufanele kwenziwe unkatho lo nkatho ludle imbuzi eyodwa yayifa bese kuthi-ke igazi lale mbuzi lalibekwa phezu kwenye imbuzi nezandla zomphristi omkhulu bevuma izono zabantu phezu kwembuzi ephilayo bese kuthi-ke umuntu owayefanele athathe imbuzi ephilayo phansi kwengalo yakhe wayeseyale ehlane lapho imbuzi yayibhubha khona bese iyongena endaweni lapho ehlukaniswa khona ibe yodwa endaweni eqhelile endaweni ingaphinde neze kuleso simo ukuba ibuye ingene emndenini wabakubo futhi kodwa kuba ihlukaniswe ibe yodwa kuze kube phakade ithwele izono zabantu imuka manje ngiyazi izifundiso eziningi mhlampe bahlezi lapha futhi kakhulukazi ama-adventist athi eyodwa imbuzi kwakunguKristu nenye kwakungudeveli manje bazalwane ngifanele ngehluke kancane kulokho ngeke sanikela ngomhlatshelo kudeveli zombili izimbuzi zazimele uKristu zombili kwakunguKristu uKristu ungeyethu wophela izono zethu futhi wazithwala yena uqobo lwakhe wamuka udeveli ngeke azithwale izono zami uKristu ngumthwali wezono zethu itholeni ngo khona-ke ukukholwa kwenu ngeke kugudluke uKristu ngumthwali wezono zethu nezono zezwe Kristu wayeyisilwane esifayo esiphambanweni lalelani iwundle lihlatshiweyo kusukele ekusekelweni kwezwe Uthi lifanekiso kuphela sasidweba manani abekelwe ukwehlukaniswa ngamanye sazi ukuthi okwangempela ukufanekiswayo kwakuzofika ngolunye usuku wathatshelwani kusukele kusekelweni kwezwe na isizathu uNkulunkulu wabona emqondweni wakhe ukuthi lezo zinto ziyoba kanjani nokuthi ibandla liyoba yini nokuthi yonke into iyoba yini futhi wakhuluma izwi futhi uma uNkulunkulu ekhuluma izwi kuvele kufane nokuthi sekwenziwe ngaso leso sikhathi ngakho washatshwa kusukele kusekelweni kwezwe Uma nehlela kulokho manje futhi nidedele ukukholwa kwenu kuphumule nasizotha hayi phezu komuntu hayi phezu kwesayense yezenkolo yomuntu hayi phezu kwamahlelo amabandla emahle njalo umuntu emuhle njalo ukukholwa kwakho kuphumule kuphele emisebenzini kaKristu yesiqediwe eCalvary ngakho kokubili isono nensindiso ngiyakubona na kaphelani uKristu wafika Futhi wayisilwane esifayo ngoba wayesevele ekufaniseni ngaphambili ehlatshiwe ngaphambi kokusekelwa kwezwe uNkulunkulu wawukhuluma futhi wathi kuyoba njalo ngakho uma uNkulunkulu ekhuluma sekuqiniswe kuze kube phakade ezulwini izwi yilapho ebenifanele nibe nokukholwa khona uma nikukholwa lokhu ukuthi ungelaphakade likaNkulunkulu izwi elingaguquleki khona ke sonke siyalezelo esikhulunywe ezwini kaNkulunkulu simbewu futhi yonke into uNkulunkulu akhulume ngayo ezwini isivele iqinisiwe enkazimulweni futhi niwe nina kubani sebenzele phezu kwayo ngakho ningesabi ukuthatha noma imuphi umkhakha welaphakade likaNkulunkulu izwi elibusisiwe bese niligcinisa kwehange enhliziyweni yenu Manje lifanele libe semhlabathini manje sibonelo nje ngathatha uhlavu lombila ngase ngilufaka etsheni iphumi eliluhlaza sibhakabhaka noma into efana naleyo mhlawumbe lungeke lumile ngoba uhlobo olungalungile lomhlabathi kodwa uma lungena kolungile umhlabathi omnyama ongaphezulu ovundile liyomila njengoba iphela lubekwe phakathi lapho
Here it is now.
Uma izwi nakho manje, uma izwi likaNkulunkulu liwela enhliziyweni egcwele ukukholwa, lifanele nje limile, lifanele libambelele. Ingaleso sizathu esifazane omi lapho, namadolo mabili ekhalisiyamu isakhamathambo kanjalo ezicucwini nokwephuka kwamadolo lapho omabili lafihlizeka khona namathambo ebolile enechwala neinyama futhi ayengesabi ukukhothana ngamadolo akhe ngingayani na izwi laliwele ekukholweni liyavumbuka niyakuthola na uNkulunkulu ngaphambi kokusekelwa kwezwe washo ukuthi uKristu wayezoba lapha Uthi wayezohlatshwa afe ungenacala ngenxa yabanecala uthi ngenkathi uNkulunkulu ekukhuluma kwase kuvele kuqinisiwe ngenkathi uNkulunkulu ekukhuluma manje ngaphambi kokuba kube yizwi kufanele kube umcabango kuba izwi lingumcabango ozwakalisiweyo bese kuthi ke uma uNkulunkulu emqondweni wakhe azibone lezi zinto Aleyo nkathi zazi semqondweni wakhe kwase kuthi ke wazikhuluma futhi zifana ukuthi nje seziqediwe uma uNkulunkulu ekhuluma ngoba ungongena sipho siso futhi angeze lutho olunye manje ke isimo sikaNkulunkulu sokuziphatha uma uNkulunkulu asinisa izoni emuva lapho esisekelweni sokwemukela umnikelo wokushiswa umhlatshelo wahlinzekwa uzofanele enze into efanayo namhlanje kungenjalo wayenephutha ngenkathi ethatha umuntu oqala emngenisa ngawo uma uNkulunkulu aphilisa abagulayo emuva lapho phezu kwezisekelo zegazi elichithiweyo lesilwane phezu kwezisekelo zokubuyisana uzofanele enze okufanayo namhlanje kungenjalo wayenephutha ngenkathi ephilisa umuntu oqala yabo angeguquke siyakhula siyavuthwa sithola izinto ezingcono sikhuluma ngezinto ezingcono sigqoka izingubo ezingcono sishayela imoto engcono sikhubekela phambili kodwa uNkulunkulu angeqhubekele phambili ngaleyo ndlela ngoba wayephelele kwasekuqaleni nje futhi ukuphelela ngeke kusaqhubekele phambili sekuvele kungukuphelela amen
Ngakho akadingi ukuba athi awu lona ngonyaka ohlukile sesinomcabango ongcono manje uma kunjalo ngeke aba ngunkulunkulu ngakho uma ewunkulunkulu akukhuluma emuva lapho uzofanele ahlale nakho ngoba wayephelele lapho futhi uphelele manje niyabo Ngiyabona na manje ke angeke ubekele phambili ange awu ngisho ukuthi angeke enza ngcono izinto eze lokhu kube ngokuncane athi lokhu kuzoba ngconywana wena uthi kuthiwani ngeyundlu elidala naleli yundlu na lokho ungumfanekiso ulindele lona futhi wathi kwakuyiwo wakhuluma ngeyundlu elihlatshiwe kusukela ekusekeleni kwezwe ekuqaleni Ngiyakubeka ubutho enzalweni yakhe nenzalo yenyoka. Bese ke kuba ukulindela lokho kugcwaliseka kwesikhathi okwafikayo, uNkulunkulu wanikeza inhlawulo esona ngegazi elichithiweyo lewundlu likhomba. Wanikeza into efanayo ngenyanga ebusuku, ngokuba yilanga emini. Inyanga isithunzi selanga, noma ilanga likhanya enyangeni, lenza isithunzi. Inyanga nelanga indoda nomfazi futhi ngenkathi ilanga lisambile liphosa ukukhanya kwale nyangeni ukusinika ukukhanya okuthe ukuba kuncane kuze kufike ilanga futhi uma sekufika ilanga inyanga iyafiphala nokristu uyilanga uhambe waye enkazimulweni futhi ekhanya phezu kwebandla nohlobo olufanayo lokukhanya ayekukhanya ngenkathi elapho nebandla lingukukhanya kwezwe kuze kufike ujesu futhi konke kuncibilika ndawonye njengokukhanya kwenyanga nokukhanya kwelanga kuba ukukhanya kukodwa uma kuqhamuka kanye kanye futhi uma ukristu nebandla lakhe kuhlangana ndawonye esikhathini esikhulu seminyaka eyinkulungwane baqhamuka babe munye namhlanje ninani ukukhanya kwezwe ebukholeni bakhe lapho yena engekho njalo unika nina ukukhanya ukuba nikhanye ngakho eselapha zonke izinto ezindala zonke izinto zomhlaba njengomfanekiso wokwasezulwini ngisho nasezilwembini imibankwa nezinyoka kanjalo njalo kuphela zingumfanekiso womoya ababi bebonisa emuva Kawungani umdlavuza ubizwa ngomdlavuza na ngoba unesimo senkalankala negama umdlavuza kuchaza inkalankala manje niyabo zonke lezo zinto ezingumfanekiso nezithunzi ngakho imbuzi eyisesulelo eyayixoshelwa ehlane endaweni ehlonselwa yona yodwa yehlukaniswe kwizakhamizi ezingabafo bakubo uqobo ithwala izono zabantu ekhandalayo awungumfanekiso kaKristu ehloliswa noNkulunkulu nangaphandle kobukhona bakhe futhi wathwala izono zethu wayesihogweni nalapho uNkulunkulu akamvumelanga uDavide wathi angiyikushiya ongcwele wami abone ukubola angiyikushiya umphefumulo wakhe ehaidesi futhi ngosuku lwesithathu wavuka futhi enzela kulungisiswa kwethu Kodwa wayefanekisa imbuzi, imbuzi eyisesulelo, kanti futhi nembuzi yomnikelo wesono. UNkulunkulu enza amalungiselelo nendlela ehlinzekiweyo. UNkulunkulu njalo enza indlela yokuphunyuka ngaso sonke isikhathi. Ukugula, ukuvalela ekhoneni. USathane ukuvimbezela endaweni emva ukuba usungumKristu. Mhlambe ubungumgembuli. Bona
the cards are on the table.
Abakati asetafuleni. Woza John, siyazi ukuthi kukuwe. Satanu lapho kuba akulinge. Kodwa uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi uyokwenza indlela yokuphunyuka uma nje uzokwemukela. Mhlawumbe kade uyisi sidakwa leglass iphansi wekhala lakho.
Ah come on John.
Manje woza John. Manje uma ufuna ukulinaka lelo phimbo yohamba uqonde ngo ekuzibhiqeni kwakho futhi kodwa uNkulunkulu lapho njalo phendulela umqondo wakho ngasezulwini bese ubheka ngaseCalvary bese uthi boya ngwele obusisiwe woza kimi ngiyadinga bekisisa ukuthi kwenzekani uNkulunkulu uzokwenza indlela yokuphunyuka ngaso sonke isikhathi ukuba uzokwenza uNkulunkulu bekwenza njalo
And now notice
futhi manje kaphelani maphambo kubhutshiswa kwezwe lapho madoda ayeyizoni nabantu babeyizoni ezweni uNkulunkulu wenza indlela yokuphunyuka kulabo ababefisa ukuphunyuka ngayo uNkulunkulu wayenomkhumbi owakhiwe olungisiwe. UNowa wasuka wakha umkhumbi wokulungiswa walo mkhumbi wokulungiselela indlela. Lalelani, kusukela kwenzelwa indlela yokuphunyuka ulaka nokwahlwela kaNkulunkulu kwakunqwabelana emazulwini ukuba luthululelwe phezu kwesizwe esiyisoni nabantu abayizoni abakwenqabayo nabantu amozilukhuni bahamba baphikisana nemiyalo kaNkulunkulu. Sonke isikhathi lolu laka lwalunqwatshelwa emazulwini ukuba luthululelwe phezu kwabantu ekwahlweleni uNkulunkulu anomusa wezindlela yokuphunyuka kulabo abafisa kuhamba kuyo indlela yokuphunyuka. Manje sesifika endaweni futhi lapho ezahlulelo zinqwabelana khona. Futhi uma lolo suku izwe lingakabhubhi ngamanzi kuningi kangakanani okwanamhlanje lapho kuphela komlando wesikhathi lapho ukuphela komlando wezizwe futhi kwasekuza kuvuthwa ndaba. Lukhulu kangakanani ulaka lukaNkulunkulu phezu kwezigidi zabantu. Abanye abaningi beqonga ndawonye isono sesize sagcwela ezweni selize liyayedezela njengendoda eyisidakwa ibhadazela iya ekhaya ngaphambi sekuhambe kwedlulela ngaleya kwenyanga nezinkanyezi sekuze kwafika ezingutsheni zikaJehova kwesabatha. Manje-ke uyabhadazela phansi komthwalo wesichasiselo esibonwa ukucabanga kwengqondo salo impela esenziwe ngumuntu kokuzilondolozela kwalo kwesayense yalo uqobo yezenkolo. Bathathe imiyalo kaNkulunkulu futhi bayenza yize ukufundisa amasiko abo abantu bethanda izindumiso zabantu kunezindumiso zikaNkulunkulu. Othisha bakithi base bephenduke baba isivivi futhi bekubeke phezu kokujoyina ibandla futhi bethi ulungile inqobo nje uma nisonta kohlwani nje yikho kodwa mfowethu uNkulunkulu wenza indlela yokuphunyuka futhi nizofanele nivumelane noNkulunkulu futhi lokho kungoKristu Jesu iNkosi yethu. Asikho esinye isisekelo esibekwayo kuphela yileso esesivele sibekiwe. Qhabo akukho noyedwa kwakha phezu kwanoma yisiphi isisekelo kunjengezinhlanga nodaka zikhukhula ziyosikhukhula nokuwa kuyokuba kukhulu. Kodwa uJesu wathi phezu kwalidwala ngiyakulakha ibandla lami namasango ehayidese awayikulahlula. Wona kena phezu kwani na? Eqinisweni lokomoya elembuliweyo ukuthi uyindodana kaNkulunkulu. Umuntu uthi ngingubani mina indodana yomuntu na? Abanye bathi Eliyase, nabanye bathi Mose, nabanye bathi Johane Mbhaphathizi kanjalo njalo. Kodwa nina nithi ngingubani na? Ngaphandle kokumnikaza, ngaphandle kokuthatha elesibili. Lalela soni, ileyo ndlela osemukela ngayo. Wayekade naye, wayazi ukuthi wayeyini. Wasekuthi-ke ngaphambi kokuba ngisho acabange okwesibili moya ongcwele wababa wayesethi wena nguKristu indodana kaNkulunkulu ophilayo. Wathi wena ubusisiwe wena Simoni, Simoni kaJona, ngokuba inyama negazi akukwambulelanga lokhu. Awuzange ufunde lokhu kwisayensi ezenkolo yomunye umuntu. Awuvelanga nakho ekholeji kodwa ubaba wami osezulwini ukwambulela khona kaze wayidwala yakulakha ibandla lami namasango ehayidese awayikulahlula. Koza mcala bangafika nokwama-athomu kungawa nakho konke kodwa lo onokuphepha kuKristu uyogibela isiphepho sokwe-athomu ngokufanayo njengoba uNowa enza esiphephweni sikazamcolo ngokuphepha emkhunjini. Ukukholwa kwenu makuqatha-ke kungene kulokho kanye nibone ukuthi kwenzekani edoleni likaNkulunkulu eliqinile emifanekisweni. UNkulunkulu wenza indlela yokuphunyuka ngaso sonke isikhathi. Kufanele ezendlela yokuphunyuka. Uma ufika isikhathi secebo lokuphamba, uNkulunkulu unguNkulunkulu uJehova Jire, ukuthi Jehova Jire kuchaza ukuthi inkosi iyazibonela ngokuzihlinzekela umhlatshelo, ngokuba inkosi iyozihlinzekela indlela yokuphunyuka. UNkulunkulu angayihlinzeka ngoba ungumdali. futhi uNkulunkulu kanye kwaphela nya eCalvary.
Amen.
Lapho lapho ngenkathi ngelwazi enkulu yasezulwini, lapho zonke izifunda zamademoni zithuthumela, lapho umhlaba uthatha ukuphelelwa amandla ebizwa futhi wankankazelisa ithuna, futhi lapho ilanga laba nokudikiza futhi lalenga emuva ngaleya futhi lajikela abamnyama, lapho inyanga nezinkanyezi zazamazama zawubuza ezindaweni zazo abahlangiwe beminyaka yonke. Seminyakeni eyofika bayoliqonda lelo hora, lapho indodana kaNkulunkulu ifa lapho yamhlubula uSathane onke amandla njenokufa lethwago ithuna nakokonke kwasaba kwagwinywa konke lapho eCalvary, lapho ekhokha inani eliphakeme kakhulu, lapho iwundu lifa nezono zabekwa phezu kwalo lalingumthwali izono lazithatha laziyisa esihogweni lapho zingeza khona. NkuNkulunkulu walivusa ngosuku lwesithathu kuthi ngokukholwa yilokho silungisiswa ngokukholwa ezisakalweni zegazi elakhithekayo lenkosi uJesu Kristu. Amen. NkuNkulunkulu enza indlela yokuphunyuka. Wow, fight Jehova ubone uzwa yambulete ikhala njalo uma wizwa eyodwa yisiphawulo sokuthi uya kuleyo ndlela, njalo uma wedlula emangcwabeni yisiphawulo uya kuleyo ndlela, njalo uma ukhamba kombimbi ebusweni nonwele olukhunga ekhanda yisiphawulo uya kuleyo ndlela. Akumangalisi ngaleso sikhathi uPawulu wayengasho lelo themba langempela lijulise okwezimpande futhi ligxilile kuye kanje. He, lapho esefika ekugcineni kwamgwaqo wathi, ikulwile ukulwa okuhle, ngiqedile ibanga, ngiqinile ukukholwa, ngakho-ke sengibekelwe umphelo wokulunga, iNkosi uMahluleli olungileyo eyakungipha wona ngalolo suku, kungeyimi ngedwa kepha wonke lowo othanda kubonakala kwayo. Lapho usukhathele ilokhu ukuphila okudala futhi uyothanda kubonakala kwenkosi uJesu kangcono kunoma uthanda ukudla kwakho etafuleni noma umkakho noma abantwana bakho, khona-ke kukhona umthelo obekelwe wona. Hhayi umthelo, umthelo wegolide kuba ubekwe phezu kwekhanda lakho, kodwa umzimba wakhululekile ebuhlungwini, athwese umthelo egazimulweni kaNkulunkulu, uthwese umthelo ekungafini kukaJesu Kristu. Yilokho-ke ubekelwe khona ukuthi iNkosi uMahluleli olungileyo ayokupha khona ngalolo suku. Yilolo suku esilibhekile. uNkulunkulu wenze indlela yokuphunyuka kithi sonke, impela uyenzile. Ngenkathi umprofethi uDanyeli, umntwana kaNkulunkulu, waphoswa emphandwini wezingonyama, awukhona isikhathi lapho khona uDanyeli engothembekile avula khona amafasitela futhi wayengesabi ukuthi iNkosi yathini, futhi lapho wakhuleka wakhathaleki ukuthi isimemezelo senziwa. UDanyeli wakhuleka noma kanje kunjani, lapho ebhekise ubuso eJerusalema futhi wakhuleka. Uma abantu bebhekise ubuso eJerusalema futhi bakhuleka, umuzi lapho umhlatshelo wokushiswa wenziwa khona, ingaleso sizathu uDanyeli abheka ngapho futhi wakhuleka ngokuba iNkosi yase ivele ithe abantu uma bebasenkathazweni noma yinini futhi babheke ngakule ndawo engcwele futhi bakhuleke bese ezwa ngiyozwa ngisezulwini, lapho uSolomoni enikela ithempeli. Ngaleso sizathu uJona waba nokukholwa akwenza lapho wayenokhula lwasolwandle lumthandele entanyeni yakhe futhi ebi ekuhlanzeni esiswini somkhome le phansi ekujuleni kolwandle nolwandle olulusiphepho. Wathi bangabanaka okuyize kwamanga, kepha ngiyakuphinda ngibuke ithempeli lakho elingcwele uNkulunkulu. uNkulunkulu wenza into ethize, wenzele uJona indlela yokuphunyuka. Akwenzayo akekho waziyo, leyo yimfihlo okungeyakhe uNkulunkulu. Kodwa kunendaba ukuthi kwakungenakwenzeka kuphi, uNkulunkulu angazishintsha izimo zenhlalo, benza okungenakwenzeka uphenduke wethembakale ukuthi kungenzeka, futhi kungabi ukwethembakala ukuthi kungenzeka kuphela, kodwa angakwenza kube yikho ngempela uma abantu bemthatha ezwini lakhe uNkulunkulu futhi bemukele indlela ehlinzekiwe uNkulunkulu ayihlinzekele bona uNkulunkulu wenza into ethize ngasho kuba wehlisela ithende loboya mpilo ioksijini angazi ukuthi wenzani esuni salowomkhome kodwa wagcina uJona phakathi lapho izinsuku ezintathu lobusuku njengomfanekiso ukuthi uKristu wayezolala ngaphandle koboya mpilo ioksijini esiswini somhlaba bese kuthi ngosuku lwesithathu uyophuma futhi kwakungumfanekiso wenze indlela yokuphunyuka uyohlala eyenza njalo lapho uDanyeli ema lapho namagubesi eza egitimela kuye kwakungekho ukwesaba kuleyo nhliziyo yongcwele omdala kodwa wama lapho noNkulunkulu wayengakayiqethi ngaye futhi ngaphambi nje kokuba amagubesi amdumele nengelosi yasabalala phambi kwawo akukabazeki kepha kwakungukukhanya okufanayo okuvuthayo okwabonakala kuSawulu waseThasu esendleleni eya eDamaseko ukukhanya okukhulu kwakhanya bha futhi babuka futhi abazanga ukuthi kwakwenzekani noSawulu wawa ehashini lakhe nephimbo lavele ekukhanyeni lithi Sawulu Sawulu ngihluphelani na kwathi kubani Nkosi na kwathi yimina uJesu omhluphayo kwakungabantwana bamaHebheru ababekade bethembekile esithembisweni sikaNkulunkulu owayelele ezansi lapho esithandweni somlilo noma eBhabhiloni njalo eya esithandweni somlilo isinyathelo sadwa phakathi kwabo nokufa kungakanani okungaba kubantu lapho kulo busuku kungahle kuba usuku phakathi kwakho nokwehlukana phakathi nizokwenza isinqumo senu mani indlela ihlinzekelwe nina uma nizokwemukela isinyathelo sisodwa kwasho uJonathana kuDavide lapho beciba umtsalo isinyathelo sisodwa phakathi kwami nokufa nesinyathelo sisodwa phakathi kwabo nokufa kodwa njengalesi sikhathi esimcayi uNkulunkulu wahlinzeka indlela yokuphunyuka futhi wathumela phakathi kuleso sithando somlilo inkosi uJesu Kristu futhi waqhubeka nokuphebeza umlilo usuke kubo ngoku inoke owayezisho ukuthi wayehamba noNkulunkulu iminyaka engamakhulu amahlanu futhi wayenobufakazi ukuthi wamthokozisa uNkulunkulu wayenokukhala ukuthi wayengeze ukubona ukufa.
How would God do it?
Wena wena kanjani uNkulunkulu na? Kwakungekho ngisho indiza ijeje lezo zinsuku ukumsukumisa ngezinyawo zakhe. Kodwa uNkulunkulu wahlinzeka indlela uthathathwa owathatha inake wasuka emhlabeni waya enkazimulweni ngaphandle kokuthi emukele ukufa. Kwangu Elija owawelela ngaphesheya kolwandlekazi noma emfula iJordani ngalolo suku okulwehlukanisa ngapha nangapha. Lapho Elija owayesalungela ukuya ezulwini ngaphandle kokufa uNkulunkulu emhlinzekele indlela. Hayi ndize ijethi kodwa wathumela inqala yomlilo idonga amahasha omlilo. uNkulunkulu wahlinzeka indlela ngomzuzu indlela yokuphunyuka ekufeni. Kwakungumose ngiyakholwa owalandela abantwana bakwa-Israyeli noma owabaholayo elandela ukukhanya insika yomlilo edabula ehlane. Kwakungumose owahlala kwaze kwaba sekupheleni. Kwakungumose iminyaka eyikhulu namashumi amabili emva kweminyaka engamashumi ayisishiyagalombili yokukhonza uNkulunkulu owama phezu kwentaba wasebheka ngaphesheya ezweni lesithembiso nezinyembezi zigingqika ezihlathini zakhe zendoda endala ikhulu namashumi amabili eminyaka obudala wayezingokudabula eziqintini ezinameva wayegxabuze emanzini ajulile wayenabhithe isitsha esibabayo isitsha senyongono osizi wayekade nabantu abangalaleli njengomelusi wabo wayekade bahole kuzindawo ngezindawo futhi wababekezelele kukhonondeni kwabo futhi waziphosa yena esikhaleni wayesethi Nkulunkulu thatha mina ngaphambi kokuba wenze kubo kwakungumazi olabalapho njengendoda endala azi ukuthi ngandlela zonke wayesifanekiso sikaKristu azi ukuthi ngandlela thize ngenye indlela uNkulunkulu impela uyomthatha ngoba wayefanele amvuse futhi njengesifanekiso sikaKristu wazalwa njengomprofeti njengoKristu futhi hayi umprofeti kuphela kodwa umholi kanjalo njalo wasuka wayofihlwa emhlangeni futhi kanjalo noKristu wayesweGibhithe. Wayengumnikezeli mthetho njengoba uKristu wayenjalo entabeni yomnqumo owayehlala kusukela eSinayi. Kanjalo zonke wayesifanekiso sikaKristu. Futhi ke kanti esemdala nokufa umgqolozele ebusweni, uyeke akulethe kanjani ukuvuka na? kodwa nje njengoba isikhathi esibucayi sifika uNkulunkulu wahlinzeka indlela lapho uphefumulo usuphuma nokunkwankwaza entanyeni yakhe wabuka okuseceleni kwakhe futhi nakho kwakumi idwala uNkulunkulu wahlinzeka ngedwala idwala lalinguKristu Jesu owayesehlane uMose wahlala isikhathi edwaleni uNkulunkulu ubekumusa ukuba ngihlale isikhathi entweni efanayo futhi lapho uphefumulo wempilo yami usuhoshwa kulo mzimba bangibona idwala lelimi lapho kwathi bedwaleni nezingelosi ziyafika zase zimthwala zihamba naye emva kweminyaka ngamakhulu ayisishiyagalombili kamuva waye bepalestine no-elija ebilapho yakhuluma nojesu phambi kwesiphambano uNkulunkulu wenza indlela yokuphunyuka ezimbili zezinto ezinkulu kunazo zonke ethestamenti elidala engingazibona eziprofethweni amaqembu amabili amakhulu angavumelani kwakuyilokhu abantu babebheke isikhathi kuze kube lapho uMesiya ayezofika khona kwase kuthi-ke emva kokufika kukamesiya awebheke isikhathi lapho umoya ongcwele ayezofika khona ekugcineni ngesikhathi esifaneleyo zonke izifanekiso emuva le ababenazo ngabaprofethi nakho konke zonke izifanekiso nokubuyisana ababenakho ekugcineni uMesiya uyafika futhi kwaxazululwa ngoba uNkulunkulu wayesho njalo base-ke bebheka isikhathi ebandleni elikhulu nelinenkazimulo elalingezukuba nasisihla nambimbi elalizokhanya emhlabeni njengenkanyezi babebheke leso sikhathi uzikanjani na wayekade efile izinsuku ezintathu nobusuku wavuka futhi wabonakala emakhulwini amahlanu wayesenyukela ezulwini wabashiya emhlabeni lapha bebodwa kwakungaba kanjani ibandla lenkazimulo leli lapho umholi wayesehambile na uNkulunkulu wethembisa ibandla kwakungaba kanjani ukukhanya okwakuzokhanya endaweni yakhe emva kokuba yena esehambile na ngenkathi yesho lapho kusesikhashana izwe lingabe lisangibona kepha niyakungibona nangokuba ngiyakuba nani ngibe kini kuze bese kupheli kwezwe izinto engizenzayo niyakuzenza nani hambani niye ezweni lonke nishumele ivangeli lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo awenza kanjani nokristu engekho kubo na awenza kanjani lapho uNkulunkulu ebanika ithembiso na kodwa bukani uNkulunkulu wahlinzeka ngePentecoste lapho umoya ongcwele engumuntu ehla futhi wangabela umzimba womuntu osazofa emva kokuba sebehlanzwe ngokubuyisana kwenkosi uJesu Kristu nomoya ongcwele wathatha lowo muntu wamlawula yena uqobo wase emthumela enezibonakaliso nezimanga nezimangaliso kulandela uNkulunkulu wahlinzeka indlela babengenakukwenza ngesingabo babengabantu njengawe nami abengakwenza kanjani na babengeke kodwa uNkulunkulu wahlinzeka indlela yokuphunyuka nabo ekameleni elingaphezulu babecabanga ukuthi abantu babezohlekisa ngabo babecabanga ukuthi babezoba yilokhu lokho noma okunye babewavale yonke amafasane eminyango ikhiyiwe abengakwenza kanjani na babengamagwala babenganamgogodla babenethembo lesifo lenkukhu futhi kungesiwo umgogodla kamoya ongcwele wangempela babekhiye iminyango babesaba babenamahloni okuhamba baphumele phandle futhi babhekane nomphakathi babengakwenza kanjani na kodwa uNkulunkulu wathumela iPentecoste babhathiswa kamoya ongcwele baphaqaza bafastela iminyango yavuleka futhi nabaya bemgododi uNkulunkulu wathembisa uma uNkulunkulu ethembisa uNkulunkulu uyaligcina izwi lakhe uyakwenza indlela yokuphunyuka akasoze aniyeka nilingwe ngaphezu kwanoma yini angeke akwenzela indlela yokuphunyuka uyokwenza nakhu lapho esikhona siphele sedlula osukwini losuku oluwaqabele olunamafu oluna imvula ibandla lingohafu phakathi nohafu ngaphandle bamangala ukuthi bakwenza kanjani lokhu futhi bangenza kanjani babe ngenakho ukukhanya kodwa umprofethi wathi kuyakuba ngukukhanya ngesikhathi sokuhlwa kungaba kanjani na sine ibandla kulolu suku lelo bandla elinenkazimulo elizoba lapho emhlabeni uma uJesu efika ukuba umukele ibandla elinenkazimulo sebukela imvula yamuva ukuthululwa ingxenye ephindwe kabili kamoya ongcwele yize emhlabeni futhi ishanela zonke izizwe nemililo evuselelo ivutha emagqumeni onke eshayina ejapan evele ekorea i-afrika emnyama nasezindaweni zonke umoya ongcwele uthululela phezu kwabantu uNkulunkulu wenza indlela Aphindisa kanjani amehlo ami aphuthekile na? UNkulunkulu wenza indlela. Hallelujah. Yebo mnumzane. Uyohlala njalo wenza indlela. Nokwenzela nina lapha osemhlabeni namhlanje. Nina enilindele induduzo. Nina enizihambi nabafokazi. Yibani njengoDavide. UDavide wayephini? Akahambanga ecakekile, akahambanga nophawu olunguhafu, akahambanga ecabanga ukuthi mhlawumbe kuzokwenzeka. Kodwa walinda ehlathini lamatshilijolo kwaze kwathi emva kwesikhashana kwakungokuthula kokufa kungahambi lutho. Emva kwesikhashana emuva le ebangeni weza amaqabunga eqala eyangokuzwakala kakhulu nakakhulu nakakhulu. Emva kwesikhashana uphophoza koboya ovunguzayo omkhulu okuhamba phambi kwakhe. Wayazi ukuthi kwakunguNkulunkulu nebandla eligcwele lasezulwini lezingelosi lihamba phambi kwakhe, futhi wahosha inkemba yakhe wayeseyithatha impi wayesesixosha isitha. Mfowethu, ungaqumi uye phezulu bese ucabanga okuthize uma ungakakulungeli ukuhamba okwamanje. Yima futhi ubone ukuthi akusikho ukujoyina ibandla, akusikhona ukuqhawulana nomshumayeli, kanjalo akusikho ukubhabhathizwa emanzini, kodwa ngokwembukela mhlatshelo ohlinzekwe nguNkulunkulu uJesu Kristu njengomuntu enhliziyweni yakho. Mangcwele uzoqhubeka uhambe phambi kwakho njengomoya ovunguzayo ususa yonke into endleleni. Amen. Yilokho-ke manje-ke yibani ngamaKristu, nina nisendleleni, yibani ngamadoda amesaba ngempela uNkulunkulu. Kuzoqubuka imvuselelo lapha masinya nje, umhlangano wethende omkhulu sengiyawubona nje njalo. Ufuna ukwenzani na? Ziphathe kahle. Lapho esikhathini esedlule ezansi emazweni aseningizimu kwakukhona abantu ababevame ukwedlula bafike bathenge izigqila kanjalo njalo. Kwenzekile ngacabanga ngale ndaba encane. Lawo bedlula babethenga izigqila babeqaphela ukuthi abafundini abampofu babekade beshayiwe babekuzonda ukushiya izwe lakubo, futhi bayazi ukuthi abasophinde babuye. Abantu abangamanigro kwakukubi kakhulu ngendlela abephathwa ngayo. Ngolunye usuku kwenzeka baqaphelisisa omunye umfo osemncane namahlombe akhe epheqekile, babengadingi ukuthi bamshaye. Khaka umnumzane. Omunye umthengi uyafika wathi, ngivumele ngithenge lesi siyasigqila. Wathi athengisi. Wathi, awu yini esenza sehluke kakhulu kangaka na? Ngabe singubasi phezu kwazo zonke ezinye na? Wathi qhabo. Wathi yini esenza sehluke na? Ngabe usidedela sidle kangcono na? Wathi qhabo, sidla nazo zonke ezinye. Wathi yini esenza sehluke kakhulu kangaka na? Wathi kwenzeka ngafunda ukuthi uyise uyinkosi yesizwe. Nakuba sisezweni elikude isalokhu sihlehlisa amahlombe aso, siyindoda ezalwa ebukhosini, uyise uyinkosi. Nakuba sasingumfakazi, uyise uyinkosi. Baba wami ucabile ngezindlu nezwe, uphethe umtaba wazo ngesandla sakhe. Wamata bomvu khephu, ayibukho amarubhisi namadayimane nesiliva negolide, amabhokisi akhe agcwele, unencebo engakhulumekiyo. Thina abantu lapha balethabanakele sinobufakazi obumele sikhwasiswe bokuvuka kwenkosi uJesu, nevuselelo yashalela izwe isukela endaweni encane ethobekile njengalena ayingaphezu komkhombe waseBethlehema, futhi mhlampe ithobeke kakhulu. Kodwa ngokusukela lapha uNkulunkulu uthumele imvuselelo enkulu ishanele amashumi ezinkulungwane, yebo ezigidini, embusweni kaNkulunkulu. Uyafuna ukuba yisakhamuzi esingumfo wakithi kanye nathi na? Usulungele kulo busuku soni ukulahla phansi ukunganaki kwakho, ulahle phansi impilo yakho yesono na? Bese uqondisa amahlombe akho, bese ujoyina lesi sikhundla sephi sabantu abamasha beqonde phambili bekholwa ukuthi ukubuyisana kwenkosi uJesu Kristu uzihlanze esonweni sonke. Sizokhuleka lapho sikhothamisa amakhanda ethu. Baba wethu onomusa wasezulwini, kulo busuku njengoba silindele wena, sibheke umoya ongcwele kaNkulunkulu ukuba uhambe uphumele kulezi zethameli nokwenza okuningi kakhulu ngokweqile. Njengoba nje manje silungele ngokushwa kokuthatha isidlo, o Baba Nkulunkulu, sikhulekela ukuthi uzokhuluma ezinhlizweni yezoni kulo busuku. Mabeze Nkosi ngokwesisusa, kungesikho phezu kwamadlingozi, kungesikho phezu kwendaba ethize edabukisa, kodwa phezu kweleqiniso elimsulwa izwi kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu walithanda izwi kangaka, wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuba yilona lokholwa yangaguphi kodwa abe nokuphila okuphakade. uNkulunkulu yipho kulo busuku ukuthi amazwi enkosi uJesu kuJohane ongcwele wesihlanu elamashumi amabili nane azonkeneneza kuzo zonke izinhliziyo. Wozwa amazwi ami, akholwe ngongithumileyo, ulokuphila okuphakade futhi akasayi ekwahlulelweni, kepha wedlulile ekufeni wangena ekuphileni. Kwangathi abaningi bangedlula ngaleli hora ekufeni bangene ekuphileni, njengoba silindela umoya ongcwele ngegama likaJesu Kristu. Namakhanda ethu ekhotheme angazi, njengoba udade elishaya uma wonke umuntu umKristu akabe semkhulekweni. Ngabe ukhona owesilisa, owesifazane, umfana noma intombazane ozophakamisela isandla sakho kuNkulunkulu? Hayi kimi na. Bese ethi kuyo le, ngiphakamisa isandla sami ukuba ngithi kuwe, uNkulunkulu, ngikholwa ukuthi ukwahlulela sekulungele ukugadla emhlabeni, futhi ngiphansi kokulahlwa kwalokhu ukwahlulelwa. Kufanele ngahlukaniswe noNkulunkulu ebukhoneni bebandla, ebukhoneni babantu abangamaKristu. Kufanele ngihlushwe kuze kube phakade esogweni saphakade. Kodwa kulo busuku ngiyawuzwa umoya wakho ukhuluma kimi ukuthi ngifanele ngibe ngokhethiwe kwaNkulunkulu. Ukuba uJesu wathi akekho ngeza kimi uma uBaba engamdonsi, futhi ngizokudonsa kuyinqaba enhliziyweni yami ukuthi manje ngifuna ukwemukela uKristu njengomsindisi oqondene nami. Futhi uNkulunkulu, ngiphakamisela isandla sami kuwe futhi ngithi kulokhu mina manje sengemukela indodana yakho uJesu Kristu, umhlatshelo wakho ohlinzekiweyo ngokugula kwami nezono zodumo olubi. Manje ngiphakamisela izandla zami kuwe. Uzokwenza na? Owesilisa noma owesifazane, umfana noma intombazane, phakathi lapha ngalo mzuzwana ngizophakamisa izandla zenu bese nithi, ngalokhu mina manje sengamukela inkosi uJesu Kristu njengomsindisi wami. Ngilindele umzuzwana kini ukuba nenze isinqumo senu. Phakamisa isandla sakho nje. uNkulunkulu akubusise, mfana omncane. Omunye futhi phakamisa isandla sakho uthi, uNkulunkulu akubusise mfowethu. Kulungile, ukwenza kuNkulunkulu hayi kimi. Ababhaphathizwayo futhi wenezelwa ebandleni, iphefumulo yezinkulungwane ezintathu yasindiswa. Kukhona umthombo ogcwaliswe ngegazi impela. Nizophukutha manje ngokukholwa nithi, Nkosi uNkulunkulu, manje sengiyazigqashula. Oh, ngenyukele i-altare izikhathi eziningi ngenze lokhu lokho, noma ngijoyine ibandla ngizame ukuphunyuka olakeni, kodwa kulo busuku ngiza ngapha phezu kwezisekelo zikaJesu Kristu efa esikhundleni sami. Wayeyiwundlu lomhlatshelo, wayeyimbuzi eyisesulelo, wayeyikho konke, futhi kuye ngiphelele. Wathwala izono zami, wathatha indawo yami eKhalvari, wathatha indawo yami phansi kolaka lukaNkulunkulu, wathatha indawo yami phansi kwesijeziso sikaNkulunkulu, wathatha indawo yami esogweni, nokuba mina ngithathe indawo yakhe ezulwini ukuba ngibe yindodana kaNkulunkulu. Manje sengiyazemukela lezo zisekelo khona manje njengesoni, ngiyakholwa. Ibani semkhulekweni bandla, ngenkathi umuntu othize esenze isinqumo senkosi, khulekani. Usuke okungakanani na lonke ibala labo lecala, iJuda owezizwe oyisigqila nokhululekile, isoli noma ilunga lebandla, umpristi, udokotela, ummeli, kumbe noma yini ongaba yiyo, ususe lonke ibala lecala lakho ngokukholwa enkosini uJesu, memukele njengomsindisi oqondene. Layelani leli vesi lapho sicule ngokuthula manje. Ekupheleni kwendlela onke amathemba engasekho nakho kubonakala umthombo. Ngabe senisekugcineni kulo busuku bentando okungeyenu na?
manje baba wasezulwini konke kusezandleni zakho owesilisa osemdadlana nomfana omncane baphakamise izandla zabo ukuthi befuna ukukwemukela umthombo usavuliwe ngezwi siyayithokozela inhlanganyelo yakho nkosi umoya ongcwele mhlawumbe bonke bangamakristu bonke baphephile wena uyazazi izinhliziyo zabo nkosi bangahle ukuba bawele ngisho nomuqa phakathi komusa nokwahlulelwa abafisi neze futhi ukuphakamisa isandla sabo noma abafisi neze futhi ukuba yinoma yikuphi ukuzwa ukuthi ubuzobabiza ngiyakhuleka baba uma kuba yilolo daba hawukela Nkulunkulu ngikhulekela ukuthi uzomsindisa lomlisa nkosi ngikhulekela ukuthi khona manje phansi enhlizweni yakhe izinsimbi zokujabula zasezulwini iyakhala nalo mfana omncane indlela efanayo sazi lokho ukuthi uJesu wenzele inkulumo mbiko ozamazwe amakholo ngongithumileyo nokuphila okungunaphakade futhi akasozangene kwahlulelweni kodwa wedlulile ekufeni wangena ekuphileni lelo izwi lakho baba futhi siyalikholwa Bapho kujabula kwanguna phakade manje ukuthi bemukele ukuphila okunguna phakade siyakhuleka ukuthi wena uzokwenza impilo yabo igcwale injabulo futhi bathele izithelo futhi bajabule siphe khona Nkosi busisa abanye njengoba silindele kuwe egameni lika Jesu siyakhuleka amen